tonight. Oh, oh, yeah, we gon' be alright, right, hey.
Mama Majabra, abado tunapambana. Usiku na mchana ila bado akieleweki. Akieleweki. Kila kukicha tunaminyana. Tena tunapigana kuhakikisha tuteseki. Hatuteseki. Ha. Ila changamoto ni nyingi sana. Watu wamejaa chuki tunawasama. Kisa wanaona tunajua sana. Ndo sababu watu wanabana ila bado sijachoka. Japo miswako na sota. Na mini Mungu ataniona. Niona.
But I'm okay tonight. Oh, oh. But we gon' be alright. Right. Yeah. And I'm okay tonight. Oh, oh. Yeah, we gon' be alright. Right.